السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم دهروتسي كوري براهمي الاستعاذة يسون رجاء استعاذة yuko ikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twagarukiye ku gisigo cy'umusizi yaramaze kuvuga yuko Allah subhanahu wa ta'ala umuntu amuhungiraho kubyo yifuza kugeraho, kandi akanamwikingaho kwariwe yikingaho kubyo atinya kuba byamugirira nabi. Arangije agaragaza yuko Allah subhanahu wa ta'ala abantu badashobora kunga ikimana yavunye, ntanubwo bashobora kunga ntanubwo bashobora gutandukanya igufa Allah subhanahu wa ta'ala yakoze ikiyunze. Ibyo nibigaragaza ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Twagarukiye hanga kuri iki gisigo tunarebera hamwe yuko al-isti'adha hiya lil-iltija'u wal-i'tisamu wat-taharruz. Turebera hamwe yuko al-isti'adha guhungira kwa Allah subhanahu wa ta'ala no gusaba guhungira kwa Allah no kwikinga kwa Allah no guhungira kwa Allah no guhunga no kwirinda no kwikinga ukikinga wikingira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usaba ko Allah yagukinga yakurinda. Wa haqiqatuha ngunumwimerero kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni alharabu min shay'in takhafuhu ila man ya'simuka minhu. Sheikh aravuga ati numwimerero kwiki numwimerero wabyo wo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala agukinga yakurinda bibi, umwimerero wabyo no guhunga buri kimwe cyose utinya ko cyakugirira nabi ugana wa wundi wakikurinda ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera ko Allah aravuga ati fafirru ila Allah, muhungire kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga rero duhunga ibi byose dutinya dufite impunya yuko byatugeraho byatugirira nabi, tukabihunga duhungira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah niwe mushobozi ushoboye byose ariwe ushoboye byose. Sheikh atubwira nitandukanye riri hagati ya al-iyadhu hamwe na al-iyadhu. Al-iyadhu ngunu kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo gukurireho ibibi, ibibi wowe utinya, ibibi wowe udashaka ko bikugeraho uko bya bimeze kose. Wal-iyadhu naho al-iyadhu yo nu kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala nu guhungira kwa Allah usaba ko Allah yaguha ibyo wifuza kugeraho byiza. Nibwo Sheikh Isa tanga ubuhamya mu gisigo cy'umusizi yavuze ariho twagarukiye ubushize, kuko Sheikh yaramaze kuvuga ati wa dalilu listi'adhati qawluhu ta'ala, na gihamya yo kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mvugo y'Imana igira iti qul a'udhu bi rabbil falaq. Iyo ni aya mbere twabonye igira iti vuga uti nikinze kwa Allah, nikinze ku muremyi, nikinze ku murezi w'igitondo. Wa qawluhu ta'ala ni mvugo y'Imana igira iti qul a'udhu bi rabbin nas, vuguti nikinze ku murezi w'abantu. Ndikuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala niwe twikingaho, we muremyi w'igitondo kandi we muremyi we murezi w'abantu niwe twikingaho. Na wundi tubonye ibintu bibiri Allah subhanahu wa ta'ala yavuze hangaha al-falaq hamwe n'abantu ni Imana y'igitondo ndetse ikaba ni Imana y'abantu. Turaza kureba ubusobanuro Sheikh Abdul Rahman ibn Muhammad ibn Qasim al-Hanbali an-Najdi rahimahullah ta'ala icyo yabisobanuye. Sheikh yaravuze ati kuri aya igira iti qul a'udhu bi rabbil falaq, Sheikh Abdul Rahman yaravuze ati amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallama an yasta'idha bifaliqi al-isbahi min sharri jami'i al-makhluqat. Ngo hangaha Allah subhanahu wa ta'ala yategetse intumwa yayo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yamutegetse kwikinga kuwaremye icyo gitondo ngo amwikingeho min sharri jami'i al-makhluqat, amwikingeho kugira ngo amurinde ibibi by'ibiremwa byose. Ni ukuvuga ahangaha Allah subhanahu wa ta'ala yategetse intumwa yayo kwikinga kuri wa muremyi waremye igitondo kugira ngo uwo muremyi ariwe Allah subhanahu wa ta'ala amurinde ibibi by'ibiremwa byose. Wa min sharri غاس ومن شر الغاسق والحسد ndetse amusaba no amutegeka no kugira ngo yirinde yikinge kumana murindi bibyijoro walhasid ndetse no kugira ngo murindi bibyumunyeshyari kera ku munyeshyari umuntu ufite ishyari umuntu akwiye kuba yakwirinda kwa yasaba Allah subhanahu wa ta'ala amwiki amurinde ina nyuma mvuza sanga nyuma ya buri swala yose itegeko ayo masura tuba tugomba kuyasoma kul huwallahu na kul a'udhu bi rabbil falaq na kul a'udhu bi rabbin nas byagira mu gitondo iswala ya mu gitondo ya alfajiri ni swala ya magharibi tugasoma ayo masura inshuro ishatesha tu urumva rero muri yo suratul falaq aba harimo gusaba Allah yuko yakurinda ibi byijoro igihe gicuku cyanishye nigihe no gusaba Allah yuko yakurinda ibi by'umunyeshyari Sheikh aravuga ati wal falaqu as-subhu nijambo al falaq bisobanuye igitondo yuvuze ngo kul a'udhu bi rabbil falaq nikinze kuma ndinde nikinze kumuremye igitondo al falaq bisobanuye as-subhu imana ari mu gitondo Sheikh aravuga ati waqila Sheikh aravuga ati havuzwe yuko abamenyi bavuze yuko sababu takhsis al musta'idhi bihi أن القادر على إزالة هذه الظلمة عن العالم هو القادر أن يدفع عن المستعيذ ما يخافه ويخشاه. شيخ رفقتي نيمانفو يكوى الله سبحانه وتعالى ومن يوفو زيوكو إمانفو يتمي الله سبحانه وتعالى أهاردا aharira kuri wa wundi aharira kuri wa wundi abigira umwihariko kuri wa wundi wikinga kuri we akabigira umwihariko yuko asaba ko Imana ya murinda ya mana y'igitondo ya murinda ibibi by'igitondo yasaba ko Imana ya murinda Allah akagira umwihariko igitondo hangaha ngo impamvu nuko annal qadir ala izalati hadhihi dhulma 'ani al-'alam nuko wa wundi ushoboye ari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ushoboye gukuraho umwijima akawukuraho wa mwijima w'igicuku akawukuraho kwisi akakuraho wa mwijima Allah ubishoboye ufite ubushobozi bwo gukuraho mwijima huwa alqadiru an yadfa'a 'ani almusta'idhi ma yakhafuhu wa yakhsha Allah ukuraho mwijima akazana umucyo ashowe no gukuriraho umuntu ashowe gukuriraho wa wundi mwikingaho akamukuriraho ibyo atinya ni ibintu byose afite ubwoba ko byamugirira impunge byamugirira nabi iyo niyo mpamvu yatumye Allah subhanahu wa ta'ala agira umwihariko kuwikinga kuri we agashyiraho umwihariko w'iki gitondo vuga uti nikinze ku mana y'igitondo ku murezi w'igitondo umurezi w'igitondo gute ngo kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala we ufite ubushobozi bwo gukuraho umwijima kwa kundi wa abari nijoro agakuraho umwijima akazana amanywa Allah ushoboye gukuraho ibyo ngibyo ndetse ashoboye no gukuriraho umuntu wa wundi mwikingaho akamukuraho bya ibi byose umuntu atinya ko byamugiraho bikamugira nabi ngiyo niyo mpamvu yatumye Allah subhanahu wa ta'ala agira umwihariko w'igitondo kuri wa wundi wikinga kuri Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu ngo Allah avuze hano igitondo by'umwihariko byo ni bigaragaza ubushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala nukuvuga icyo nge nawe dusabwa nuko dusaba Allah subhanahu wa ta'ala akadukudaho ibi byose dutinya tukirinda kuba twajya kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'icyo aricyo cyose dore yuko aya masura ntabwo Qur'ani yose hamwe muri rusange ntabwo yamanutse kugira ngo umuntu ajye yisoma gutyo gusa birangire Qur'ani ntabwo ari yo gusoma gusa mu magambo ngo birangire ahubwo Qur'ani yamanutse kugira ngo liutadabbar kugira ngo itekerezwe kandi ntiyatekerezwa ngo umuntu ayitekereza ikuri amasomo atayisobanukiwe birasaba umuntu kuba yakukira asaga kuri iki akiga agasobanukirwa ntiyigishe kubwa karabuga cyafite yumve ko yakwigisha yakwisobanurira la suko ahubwo akigera abize koko bakamwigisha akantu ku kandi kugira ngo abe yakura inyungu muri Qur'ani ariko ikibabaje ese muri twe fahal mi mudakir ese muri twe harabibuka harabibwa kuba banakurikira nizo nyigisho kugira ngo tuzikure amasomo kubera ko birababaje kuba umuntu yaba ntacyazi hamwe no kuba ntacyazi wasanga adashaka no gukora icyadashaka no kumenya. Icyo ni igihombo gikomeye cyane ku muntu ntakintu yabazi mu idini, ntacyo asobanukiwe, hamwe n'ibyo ugasanga abari kwitaza iki, abari kwitaza inyigisho z'idini, adashaka kumva inyigisho z'idini. Nukuvuga rero nta rwitwazo dufite ku munsi mperuka, nta rwitwazo tuzaba dufite kuri babandi badakora iki, babandi badashaka kwiga, badashaka kwicara hasi ngo bumve inyigisho, bumve kala Allah, bumve ngo Allah aravuze, bumve kala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bumve intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aravuze. Mu gihe dushaka kubyumva kuko bituri hafi, imbonkoranyambaga zirahari ko umuntu yakwicara akumva inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala, akumva inyigisho z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, kuba umuntu adashaka kubyiga bihari ni ukuvuga ikosa ryose umuntu azagwamo n'ubujiji bwose umuntu azagwamo, kandi akikijwe n'abamwigisha, akikijwe n'abavugabutumwa bamwigisha bamukangurira kumvira Allah subhanahu wa ta'ala no kumvira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, ni ukuvuga nta rwitwazo ku munsi niho tuzigera tugira. Kubera ko aya Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati muri Qur'ani, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, ngo buruko itsinda zajya rijugunywa mu muriro wa jahannama, abarinzi b'umuriro yabaza iryo tsinda ryajugunywa mu muriro wa jahannama, alam ya'tikum nadhir, ese ntimwagezweho n'umuburizi ngo baburire? Abantu bavuze bati rwose siko bimeze, twagezweho n'umuburizi. Ni ukuvuga rero nta rwitwazo mu gihe cya none, mu gihe dufite abarimu batwigisha, dufite kuba tuzatanga imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga rero twitonde cyane, babandi badashaka kumva inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala bakore tauba, bicuze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bagarukire Allah bumve inyigisho, bumve niki Allah subhanahu wa ta'ala yavuze, banumve niki intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze. Hari abantu usanga bafite amashaka mu idini kandi badashaka kwiga, umuntu akumva yuko ibintu byose bije abifatira hejuru kandi adashaka kwicara ngo akore iki, yumvirize niki Allah subhanahu wa ta'ala yavuze, ngo yumvirize niki intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yavuze. Ugasanga umuntu afite ubunebwe, yabonye audio y'iminota 15 kuzamuka ahita hitamo kubyihorera. Ariko mu gihe ari ibintu bya filime, ibintu by'amanjwe ngo bya theatre by'ibiki byose, ugasanga umuntu akose iki, abitayeho umwanya. Ni ukuvuga rero umuco nk'uyu nguyu nta rwitwaza umuntu azagira ku munsi mperuka yarumvise amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala atambuka ayihorera. Ese umuntu azasobanukirwa gute? Umuntu azasobanukirwa gute idini adashaka kuryiga? Azasobanukirwa gute idini yadashaka kuyiga? Ari nabyo bituma abantu rimwe na rimwe bakoze iki, bakunze kujya mu ibangikanya, kubera iki? Ntabwo bashaka kwiga, ntabwo bashaka gusobanukirwa idini ryabo, ubunebwe bwarabatashye. Iyo winjije z'idini we abashaka inyigisho z'idini ziba zifite iminota ibiri, ariko yajya ku mupira, yajya kuri match agashaka yuko match itararangira, match ifite iminota 90 kuzamuka, ugasanga yashaka yari match abashaka kuyireba yose kugeza irangiye. Ariko yaba ari inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala, n'inyigisho z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, inyigisho zimuhesha ubuzima, zimugira umuntu muzima, zikamukura mu mubare w'inyamaswa wo kuba yarangwa n'imico y'inyamaswa, yabona izo nyigisho akazihunga, ese uyu muntu azayoboka gute? Uyu muntu azagira igihagararo gute imbere Allah subhanahu wa ta'ala? Ese uyu muntu azagaruka ku idini ya Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko Allah yabimutegetse gute, adashaka kumvira Allah subhanahu wa ta'ala? Kubera ko Allah aravuga ati kul, Allah aravuga ati ya ayuha alladhina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Allah aragira ati yemwe abemeye, mwitabire Allah subhanahu wa ta'ala, munitabire intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mumwitabire idha da'akum lima yuhyikum, igihe intumwa y'Imana bahamagariye bituma mugira iki, igihe bahamagariye bituma mugira ubuzima bikababeshaho. Ni ukuvuga rero imvugo za Allah subhanahu wa ta'ala n'inyigisho z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nibyo biduhesha ubuzima, nibyo biha imitima yacu ubuzima, imitima yacu ikavamo ishyari, ikavamo ibangikanya, ikavamo imico yose idakwiye ihabanye n'iki, ihabanye n'ibyo Allah subhanahu wa ta'ala tu, ihabanye n'ibintu byose Allah akoze iki, yadutegetse. Ni ukuvuga rero inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala n'inyigisho z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam nibyo biduhesha ubuzima, ni kuri nje nawe ko twakora iki twakora tauba tukicuza kwa Allah subhanahu wa ta'ala tugasaba Allah ko yakora iki yadukurireho ibibi ndetse tugadaharaje no gusobanukirwa amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala no gusobanukirwa amagambo y'Imana sallallahu alayhi wasallam no gusobanukirwa idini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuko ntuzigira ugira igihagararo ugororoka ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukirinjije ntibishoboka ntabwo ushobora kugira igihagararo ku bintu utazi kandi kini nuko ugomba kumenya yuko umuntu n'umwanzi icyo atazi umuntu n'umwanzi w'icyo adakoze iki w'icyo atazi umuntu atazi kinara kirwanya kana gipinga ari nabyo uzasanga akunda umuntu bamubwira yuko Allah avuze niwe Imana yavuze sallallahu alayhi wa sallam agatangira kujya impaka agatangira guhakana amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala agatangira gukoresha ubwenge bwe buke bufite aho bugarukiye nukuvuga rero umuntu agomba kwitonda cyane nukuvuga rero hano Sheikh aravuga ati Imamu Allah subhanahu wa ta'ala agize umwihariko kuwikinga kuri wundi ukinga kuri Allah akagira umwihariko yu akagira umwihariko wo kuvuga ngo iki ngo saba Allah vuga uti nikinze ku mana muremyi w'igitondo nuko Allah subhanahu wa ta'ala we ufite ubushobozi bwo gukuraho umwijima ku isi agakuraho umwijima hakaza umucyo we Allah ufite ubushobozi niwe ufite ubushobozi nkuko Allah afite ubushobozi bwo gukuraho umwijima akakura akazana umucyo ni akazana manywa ni nawe Allah subhanahu wa ta'ala ukoriki ufite ubushobozi bwo gukuriraho umugaragu kumukuriraho ikibi afitiye ubwoba Sheikh akomeza aravuga ati wa kauluhu ta'ala qul a'udhu bi rabbin nas vuguti nikinze ku mana y'abantu Sheikh Abdulrahman aravuga ati iyo ni dalili ya kabiri Sheikh yatanze kuri masala kuri ku isomo ryo gukora iki ku isomo ryo kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala yoni dalili ya kabiri Sheikh Aswanuri aya aragira ati ari we Sheikh Abdulrahman aravuga ati amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yasta'idha bihi min alwaswasi alkhannas ngo hangaha Allah subhanahu wa ta'ala yategetse intumwa yayo ngo imwikingeho yategetse intumwa yayo kugira ngo isabe Imana imwiki kugira ngo isabe Ahanga Allah subhanahu wa ta'ala tigetse intumwa yayo kwikinga kuri we minal waswasi alkhannas kugango Allah amurinde ibishuko by'abantu Sheikh aravuga ati yaani alwaswasi alkhannas cyo bisobanuye ati yaani ash-shaytan aljathima ala qalbi al-insan alwaswasi alkhannas ngo ni ya shaytani iza igatera umutima w'umuntu ikazi koka mu mutima w'umuntu fa idha dhakara Allah khanasa igi umuntu rero yibutse Allah subhanahu wa ta'ala agasingiza Allah subhanahu wa ta'ala ya shaytani koriki khanasa icika intege no kuvuga iyo umuntu iyo wikize ku mana Allah avuga ati qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas uvuga uti nikize ku mana ilahin nas malikin nas umwami w'abantu ilahi nas niwe musengo w'abantu niwe abantu basenga min sharril waswasil khannas kugira ngo Allah andinde ibishuko bihe ngo ni bishuko bya shaytani yaani ash-shaytan al-jathima ala qalbi al-insan kugira ngo Allah amurinde ibishuko bya shaytani iza gukora iki iza igatera umutima w'umuntu kuko shaytani iteye umutima wawe Sheikh aravuga ngo fa idha dhakara Allah kubera ko yusingije Allah subhanahu wa ta'ala khanasa ya shaytani ishiki intege ayi dha'ufa ishiki intege no kuvuga rero umuntu asingije Allah subhanahu wa ta'ala akiga idini ya Allah subhanahu wa ta'ala akageza kumva inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko igihe cyose uri kumva inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala uri gusoma Qur'ani uri kumva amagambo y'Imana sallallahu alayhi wasallam yavuze ukayakora icyo gihe cyose uri gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala nibyumvikana rero ko gusingiza Imana gusa ari kuvuga gusa ngo subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ibyo byose no gusingiza Imana ndetse no gusingiza Imana n'umuryango wagutse winjiramo no kwiga amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala no kumishiza Allah subhanahu wa ta'ala uri gusingiza Imana wibuka Allah subhanahu wa ta'ala ubihemberwa no gusoma Qur'an bitabyinjira muri dhikrullah byinjira mu gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala no kuvuga ari gusingiza Imana n'umuryango wagutse ntabwo ari iki ntabwo ari umuryango ufunganye nukuvuga rero fa idha dhakara Allah yumuni yibutse Allah subhanahu wa ta'ala akibuka Allah kumva magambo y'Imana akumva magambo y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam khanasa shaytanu shaytani yiciki intege ya shaytani yakagombye kuza gutesha umutwe no kuza kugushyiramo ibishuko mu mutima wawe no kuza kukuyobya no kuza kugushyiramo imyumvire ipfuye idahwitse no gushyiramo ingenga bitekerezo icyo gihe iyo usingije Allah subhanahu wa ta'ala shaytani yiciki intege
Sheikh aravuga ati wa idha ghafala waswasa nigi shaytani nigi umuntu azindaye ya shaytani zikamushyiramo ibishuko igatangira kumushyiramo ibishuko shuko bidakoze iki bidakwiye. Ni ukuvuga rero inzira iyo kugira ngo shaytani itaza ngo yibasire umuntu ngo imwokame iyo kame umutima witangiye kumushyiramo ibi ibishuko bidandukanye no kumushyiramo wasiwasi nyinshi nuko umuntu akora iki agarukira Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala n'inyigisho z'inwa imana sallallahu alayhi wa sallama tuhyi alquluba inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala zizura ziha ubuzima imitima y'abantu kuvuga umutima numara kugira ubuzima bita inyigisho za Allah subhanahu wa ta'ala amaze kwakira ukazikira mu bikorwa ntagari ukumva gusa bitarimo gushyira mu bikorwa ni ukumva no kumvira sabi'na wa ata'na no kuvuga ngo twumvise turanumvira umuntu agashyira mu bikorwa ibyo yumvise mu magambo ya Allah subhanahu wa ta'ala akabiko nta wunda bikuru usibye Allah subhanahu wa ta'ala no kuvuga rero iyo umuntu asingije Allah subhanahu wa ta'ala shaytani cika intege no kuvuga shaytani cika intege zo kuba yakora iki yamukora iki yamuganza kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati inna ibadi laysa laka alayhim sultan Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko yari kubwira shaytani kivume yari kubwira ibilisi aramubwira ati mu byukuri abagaragu banje laysa laka alayhim sultanun nta bushobozi nta mbaraga ubafiteho ni ukuvuga abagaragu bamaze kwiyegurira Allah subhanahu wa ta'ala bamaze kumvira Allah subhanahu wa ta'ala bagasingiza Allah mu bihe byabo byose bakibuka Allah subhanahu wa ta'ala bagahura muri qala Allah qala ar-rasul wavuguti Allah ravuze inwa imana sallallahu alayhi wasallam ravuze bashaka bayuburwa n'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala bagize umuyoboro wabo Qur'an n'imvugo z'inwa imana sallallahu alayhi wa sallam icyo gihe abo ngabo shaytani ntambaraga bafiteho bitandukanye binahabanye n'abandi bakora iki babandi ibigize abambari ba shaytani badashaka kumva kana Allah badashaka kumva ngo Allah ravuze badashaka no kumva ngo inwa imana sallallahu alayhi wa sallam ravuze abo ngabo ni busanga shaytani zabo kamwe kuvuga abo ngabo abari bikinisho bya shaytani shaytani bakinisha uko ashaka akabajyana haba shatse akanabajandika mu byaho kubera ko nta burinzi bafite shaytani zakagombye gukora iki bakagombye kwikinga kumana ngo barinde shaytani ngo bumve inyicho za Allah subhanahu wa ta'ala bagandukire Allah subhanahu wa ta'ala ntibashaka kubikora shaytani tibatera ni kuvuga rero ahacyo dukuramo nuko shaytani nta bushobozi ifite kubagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala igihe bagaragiye Allah subhanahu wa ta'ala bakigiriza imana iyo begeje imana shaytani igira icika intege ikanabahunga n'igihe rero banze kumvira Allah bakakwiyegereza imana bakangana kumva kwiyegereza imana bumvira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama shaytani zirakora iki zose zirabagana zikaza bakaba abambari ba shaytani Sheikh aravuga ati wa dhakara ta'ala thalatha sifatin min sifatihi ar-rububiyyata wal-mulka wal-ilah ar-rububiyyata wal-mulka والالهيه ngo hanga Allah subhanahu wa ta'ala mu bisingizo bye muri sifa ze yavuzemo ibintu bitatu yavuze ibintu bitatu mu bisingizo bye bikomeye cyane muri suratul falak no muri suratul nas Allah Sheikh aravuga ati muri sifa Allah yavuze ni ar-rububiyya nuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe murezi niwe umuremyi w'ibirimwa byose nta wundi urira abagaya gusibye Allah subhanahu wa ta'ala nta wundi muremyi usibye Allah subhanahu wa ta'ala Allah wenyine gusa niwe wenyine gusa waremye ni nayo yihariye gusa kurema ndetse n'uri kumusaba umugandukira kubera ko ariwe Allah wenyine gusuye hariye kurima nta wundi waremye usibye Allah subhanahu wa ta'ala Allah aravuga ati hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas samai wal ard ese yemwe bantu ese hari wundi muremyi uba amafunguro aturuka mu kirere utari Allah subhanahu wa ta'ala ese hari wundi muremyi muzi uba amafunguro mu kirere no mwisi nta wundi usibye Allah subhanahu wa ta'ala no kuvuga Allah banje kuvuga imwe bimwe mu bimuranga zimwe muri sifa zaravuga ati ni ar-rububiyya ariho avuye mu ijambo kul a'udhu bi rabbin nas avuga sifa ya mbere ko ari umurezi sifa ya kabiri al-mulk sifa ya kabiri Allah subhanahu wa ta'ala n'umwami malikin nas kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas Allah niwe umwami w'abantu nta wundi mwami usibye Allah subhanahu wa ta'ala ni ukuvuga rero ubwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ubwami butarangira ni ubwami butandukanye n'ubundi bwami bwose uzi ku isi kubera ko ubwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala buri thabit, ubwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala buriho kandi burakomeye ntibuvaho. Ariko ubwami bw'ikiremwa muntu aho kiva kikagira bwose, uko ikiremwa muntu cyaba gifite ubwami ku bantu, ubwami bw'icyo kiremwa bubari za ilon burarangira, ufite igihe burangirira. Ni ukuvuga rero ubwami bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'ubw'abantu buratandukanye. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati muri Quran, muri suratu Ali Imran, Allah aravuze ati قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله رفعتي قل اللهم فقتي محمد صلى الله عليه وسلم فقتي اللهم يوي مانا مالك الملك ومغامي وبامي يوي مانو في تبغامي مالك الملك مانو في تبغامي umwami w'ubwami ufite ubwami tuti mulka man tasha uha ubwami ushatse. Ni ukuvuga umwami wose uzabona hano kuri iyi si, yaba babanje n'abazabaho n'abazahiruka bose, umenye igomba kumenya yuko Allah subhanahu wa ta'ala niwe wabahaye ubwami, kubera ko malikal mulka Allah niwe ufite ubwami. Tuti mulka man tasha, yewe mani uha ubwami ushatse. Watanzi'u mulka mimman tasha, ukanabwambura ushatse, uwo niwe mwami rero. Watu'izzu man tashaa, ukubahisha ushatse. Watudhillu man tashaa, ukanasuzuguza ushatse. Biyadika alkhair, ibyiza byose biri mu maboko yawe. Innaka ala kulli shay'in qadir, mu by'ukuri Imana ni wowe ufite ubushobozi, ni wowe ushoboye buri kimwe cyose. Ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala niwe mwami. Sifa kabiri tumaze kubona ngo ni al-mulku, ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwami ni ikigwi, ni mu biranga ibigwi bya Allah subhanahu wa ta'ala bikomeye. Ni ukuvuga rero Allah niwe ufite ubwami bwose, ubwami bw'ibirere n'isi. Reka byo kuvuga ngo umuntu ni umwami, urashobora kuba ari umwami akaba umwami w'ingoma ye, umwami w'ingoma wenda y'ibihugu birimo ibinka nka cumi na bingahe bingahe, ariko Allah ni umwami w'isi n'ijuru, umwami w'ibiremwa byose. Ibiremwa byose niwe bihungira, niwe bisabira ubuhungiro. Ni ukuvuga rero Allah subhanahu wa ta'ala niwe ufite ubwami kandi nawe urabutanga, kandi uwo Allah yahaye ubwami ntawabumwambura, n'uwo Allah yimye ubwami ntawabumuha, n'uwo Imana yasuzuguje ntawamwubahisha, kandi n'uwo Imana yubahishe ntawamusuzuguza. Ibyiza byose biri mu maboko ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah niwe ushoboye buri kimwe cyose, uwo niwe mwami rero tuvuga ngaha. Aha ngaha Sheikh aravuga ati sifa kabiri Allah avuze anga ni al-mulku, n'ubwami. Sifa gatatu ni al-ilahiyya, Allah avuze ar-rububiyya, ko ariwe murezi w'ibiremwa byose, ari nawe muremyi wabyo. Avugana al-mulku, ubwami bwose n'ubwe. Sifa gatatu wal-ilahiyya, kandi Allah subhanahu wa ta'ala ko ariwe ugaragirwa wenyine gusa, niwe wenyine gusa usengwa, nta kindi tumubanyikaje nacyo. Aina cyo yaremeye abantu n'amajini kugira ngo baze bagaragire Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo ntego nyamukuru Allah subhanahu wa ta'ala turemeye. Allah ntabwo yaturemeye ngo tuze tubeho nk'inyamaswa twishimishe turye gusa, biraho bidafite intego. Allah ntabwo yaremeye ikiremwa ngo kize gusa kize ngo kibeho gutyo gusa bitere yaho kidafite ibarura. La, Allah aravuga ati yahasabul insanu an yutraka suda, ese ikiremwa muntu kirageka gutyo cyari kizarikwa gutyo gusa? Ese ikiremwa muntu kirageka gutyo kizarikwa gutyo gusa nta mategeko nta no kubuzwa? Ntibishoboka. Ni ukuvuga Allah avuze ibintu bitatu muri iyi sura. Sheikh aravuga ati wa amara almusta'idha an yasta'idha biha min sharri shaytani almuwakkali bil insan, ngo hangaha Allah subhanahu wa ta'ala ategeka wa wundi wikinga kuri Allah kuba yakwikinga ku mana ngo imurinde ibi bya shaytani, kuba yakwikinga kuri ibyo bintu, agasaba Allah ko yamurinda, akikinga Allah kubera ibyo bintu, kugira ngo Allah amurinde shaytani. Shaytani yashyiriweho umuntu, shaytani ihorana n'umuntu. Wathabata anhu sallallahu alayhi wa sallam, ngo kandi haje ivuga iri sahihi iturutse ku ntumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama, anna shaytana yajiri min ibni adama majra dam, yuko shaytani igendera mu muntu nk'uko amaraso agendera mu muntu. Shaytani igihe cyose igendera mu muntu nk'uko shaytani kuri kigendera mu muntu. Ni ukuvuga rero shaytani kubigendera muntu nk'uko amaraso agendera mu muntu, umuntu abakwiye kwikinga, ategeje kwikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyose, kugira ngo Allah amurinde iki? Kugira ngo Allah amurinde shaytani w'ikivume. Tugarukire aha ngaha, tuzakomereza ubutaha. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.